Yo. When you're beautiful, made in Godi. You drive me crazy when I look your body. True baby, I told you when you're African queen, when you beg your world, huh? I kill in a potato kabisa. When I look your face, mina chizika. Sina penzi ya visa, mapenzi matakatifu kama chachi na mesa. Not the one, not the one like you. Together forever, I love you, my baby boo. I don't wanna see, I see you. You my everything and everything is you.
Hey baby, ah.
Ni uwa la pendoni napenda kukutazama like a rose flower. Navutia sana siku macho na mboni. Napokutazama hata giza la pendoni kwa moyoni. Kwa hakika unajulikana mwenye beautiful face. Niko na kosa ya kupenda kwako ni beautiful case. I pray for God and everyday bless. I'm a doctor and a UNS. Tuishi kwa baraka zake. Niko na love ya kweli and a good one, eh. Nitakuoa mama taka wasitake. Tukipita in the street ya noga na mke wake na nikosha. Furaha ya moyo iko wazi, kiu kweli unanitosha.
Oh, baby umeni washa, 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 washa. Siwezi sema, kwako nime data, 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 data. Mtu mzima, baby umeni washa, 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 washa. Siwezi sema, kwako nime data, 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 data. Mtu mzima.
You are only one for me.